kama mene watu me yamo dadada. Because embe ni mami ye me to jumba mkura. We are dianye kama mene watu me yamo DJ.
Because embe ni to jumba mkura.
To jumba mkura.
We are dianye kama mene watu me yamo. Mene
watu me yamo.
Because embe ni
to jumba mkura.
We are dianye kama mene watu me yamo.
Yeah.